yeah. Hakuna kitu kibaya kama ustaa na bare. Chunga mfuko takupaya na uko imaya ya stare. Elewa nongea nami, kauli sipotee. Mazoea ujenga mazoea, mwenye mazoea usinizoe. Ingome ina two face, itamfikia mpaka two face. Kindisi mimi, tambuo kona new case. Yes, wepesi wana competence, kisha wana test. Best sio naso reflect kichwa. Na waficha kwenye mwanga tena wazo. Na piga picha za ucho kiamini papa alazi. D nipe kazi, mana na itikadi za kiji plus O. Kijambazi
again.
Popote na simama wanajua. Sijasa hao nilikotoka. Shady ni mamangu ndo anajua. Msodoki hewa chafu bongo flavor banapua. Na waza tankifa hip hop ikapigwa ntapumua. I'm Mr. Misa muaji siya zuru yote tisa. Nuru na yona paka inatisha. Yo bongo wakadi tunesabika. Nusunchi kapuku mpaka boku kwa jabahatika.
Yo mwuna freak kama nimefungwa mood. Hata seba sense ita stop anymore. Ubali na ukwenda zegia hata niluto. I'm begging for jobless, man, I see because I'm broke. I need to show them money.
Ya wandishi na mwandiko kecha niki kwenye kundi la wabishi na milipo boro kaishi kwa mandiko ngawa pumzi ndo anayetunyesha ile kesho tunayowish kama ipo. So now let me hustle na dream fast so kunywa kiduku skin jeans na mkononi kwa na smartphone. My future's what I fight for. Sio kibisa mini nyoka mwenye sira pia na sum kama python. Da joto vipi MC barafu to survive plomo key ya umuziki kama huna wezi drive. Thamani yangu diamond na soko lina where my heartbeat do my soundtrack. I live like cinema rapping rock city, my eyes on the shitting. So one PA was a sura one you see and pack a mwiri. Na pita kwingi kama sandals of Jesus. Skills ndio dawa sina mwendo wa wizard.
Yo mwuna freak kama nimefungwa mood. Hata seba sense ita stop anymore. Umbali na ukwenda zegia hata niluto. I'm begging for jobless man I see because I'm broke. I need to show them money.
Makadi ni star, bila vyombo vya bari. Naisaka chapa, na nitaifata ata ikiwa mbari. Asira sina, ila hali si shwari. Nina vina vya kumimina, bila tabit kali. Snitch ya wish piti mbari. Ustay kando nami, piga tambo, sina jambo. Nina bando la mistali, mingi ya kufoka. Mingi na nitoka, juu nitaifata misingi. Ata roo, kidondoka, kadi go flow kubwa. Majukumu mengi, kau napoteza muda. Juu na majukumu shenzi. Bila kuvuluga, weka majukumu pending. Mapenzi, bila shuhuda, majukumu ya wengi. Wapuzo na ish, tunaishi nao. Bila ubishi, juice wa mandishi, nitazikwa nao. MC naokoa sana, naokoa jamii. Imenokoa hip hop na natumia fasi. Kila siku ni kuu ya wiki, jua kuna mengi. Kuna masnichi wengi, uongea ushenzi kila siku. Hiki tu pesa ndo, utafutwa na wengi. Utakufo menu na bro, kijua kifo tatu mengi.
Kama hata seba sense ita stop anymore. Ubali na ukwenda zegia hata niluto. I'm begging for jobless man I see because I'm broke. I need to show them money.